mother, for all that you have been, and for all that you are, I thank you. And with all that I am, I love you. This one
Zambi Music Blog.com. Uwelelo pafiona kulufyanya Yonse mayo atile
Kansha fika ko
Ene
Kumulo elelo we mwana
We mwana
Na fika ko
Na fika ko
Elo naishiva
Elo naishiva
Uka ticha chinde Ulapepa
Uamweo
Uamweo
Uakumulu
Fika kuluke
Fika kuluke
Yonse ifya
Amashina ba kwitile mayo ifintu apitile mo bakufyalwa kwandi bamwansa ifilamba mwaponeshe imiso wa mwalilile bakuti inembe kumukobeko no mwana obe munu mamayo mumakululu nentampulo shove ife wanchingilila Kuvaluani mayo ama pepo ayo upepa mayo
ancha fika ko
ene
kumulo elelo
we mwana
na
fika ko
elo naishiva
ene naishiva
uka ticha chinde ulapepa
yeso wamweo fika kuluke
fika kuluke
fika kuluke
yonse ifya kapa we mwana
Kulola, ukwaba batata Ukabebe, umwana wenu alikula Kabili embila, kabumba wakwe If you ma, wanshila pachalo Tafipendwa nefikumo No kumono na menso Fya sansama, umashiwi wa sosele Mumweo wa ikele Nelio watile
Kansha fika ko
Ile
Kumulo elelo
We mwana
Na fika ko
Ine na fika ko
Elo naishiva
Ine naishiva
Uka ticha chinde Ulapepa
Uyulesa
Uamweo
Uamakosa
Nika kuluke
Nika kuluke
Yonse ifya kako
we
Zambimusicblog.co